No mas ngas van zwana kodwa muso usfaka endabeni zami Ingengiqala masukhuluma kahlungu ngami Ingengiqala masukhuluma kahlungu ngami Ngoba ngiyamthanda
I'm sorry.